We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Sand.
A show dedicated
to preparing high schoolers
for life inside higher education.
Zanzibar Afrika siphinde ke sabuya thina phinde sabuya ke thina ke nalenqobo yethu asifundisana apho ke sithetha about educational issues napho ke sithetha ne matriculants ne high school students indokuba siyazo preparation for life inside high education igama lawo ngamphulaphuli ba uyaqala umamela igama lamu ndingusake John kwaye ndim ke umqhubi inqobo wale show kwaye ke ba wena uyaqala usimamela namhlanje ke siyakwamkela kwaye ke siyathemba indokuba uqala namhlanje nokho uzawuba ngumphulaphuli othembekileyo kuthi kwaye uzawuyazi into yokuba every Saturday from 11 to 12 siqala le nkqubo yethu asifundisana apho preparing high school students for life inside higher education njengoba siphile ke unyaka siyiqone masenze le nkqubo lena sizama ukwenza lula for izinto for aba bantu aba bacinga ungena kwi-higher institutions ngoku ke mphulaphuli ke neshow yethu namhlanje yohlukanga kulena besiqhela uyenza kuqala apho ke sizama ukukhanyisa on certain educational issues nanamhlanje ke siyathetha ne-class of 2021 sithetha ne-matriculants kuba kaloku ziyaqalisa ziyagqibezela ngokuzona ubhala i-trial exam zabo so ke namhlanje show it focus ekubeni bezinjani preparation zabo ingaba hlamba ziva njani bona after begqibo bhala ezi trial exam zabo ingaba be prepared enough for uzibhala na kwaye ingaba bazithembe njani njena ke ngosebesiya kwi-final exam sayazi ke bayagqiba kule veki lena ubhala i-trial exam so ke ngosenza le show lena sizama ukuthetha nabo namhlanje kwaye ke wena ke bawuyaqala usimamela nje besitshile uba uyaqala usimamela kule show yethu ke into esenza sicollecta i-voice note siphinde sicollecta i-voice note from WhatsApp because lo asikwazi wabiza i-guest apha eshowini because ke funeke sihloniphile lo ke-regulations kahulumente because sinazo ne-announcement esizawuzenza ezibalulekileyo namhlanje so ke sicela wena uzohlale nathi namphulaphuli kwaye ke ungalibali igama leshow asifundisane from 11 to 12 every Saturday sihlele nani apha e-studio sizama uthetha nani ke nina abantu balapha eMzantsi Afrika bakwiindawo ezahlukeneyo zalapha eMzantsi Afrika so ke xa sesiphinde sabuya ke mphulaphuli sawubuya sithethe ngone class of 2021 nokuba ke kutheni siyenzile le show yalethu namhlanje.
Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's youth station, RMR.
Siphinde sabuya ke wena ke mphulaphuli uba uyaqala usimamela namhlanje siyakwamkela kule nkqubo yethu asifundisa apho ke namhlanje sitshileyo apha ekuqaleni kweshow yethu uba namhlanje sithetha ne-class of 2021 kuba lo siyale class of 2021 lena i-most yabo ibiyiclass ibiyiclass ka-grade 11 yalast year ke babe sijongile imeko ye-COVID nokuba sijongile ne-schedule sezikolo behamba njani singaboni into yokuba kaloku abantu abebekhe bastructure because alokhu ange baye ikhalenda yesikolo so ke ngoku sizama uthetha nabo namhlanje zama ujonga into yokuba ingaba bazihambe njani ii-preparation zabo ingaba zithini ii-difficulties zeetitshala abadibene nazo ingaba bona bazibone njani bepreperishwa njani na kwaye ke ingaba ithini i-risk yoba bona bangapreperishwa kakuhle so ke namhlanje ke sithetha ngaloo nto leyo sithetha ne-class of 2021 apho ke sawuthetha ngezinto ezininzi ezizinto zininzi zikhoyo zihlukeneyo sijonga lona i-dropout rate yapha lapha eMzantsi Afrika kuba kaloku siyayazi i-dropout rate eMzantsi Afrika kwabefore ifike kwayi-COVID lena ibiphezulu kakhulu i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika so ke ngonamhlanje ke sithetha ne-class of 2021 because aloku kufuneka sithethile nabo sibone into yokuba ke baqhuba njani ii-preparation zabo zinjani kwaye nootitshala zabo nootitshala ababona ii-preparation bezinjani na zeziphi i-challenge bebedibane nazo kuba lo nje babe sesitshile into yokuba le class of 2021 ibizi-grade 11 zalast year so loo nto ibalulekile into yoba siyibambe ke njengoba siqhuba le show yanamhlanje into yoba i-class of 2021 ibingama-grade 11 alast year and also ke into yokuba ke unyaka wabo kaloku beka-grade 11 ebengakho mhle kakhulu siyibonile loo nto leyo so ke ngoku namhlanje ke sizawuqala le show yethu ngokuba sidlale i-recording esiyifumene from YouTube about the Zero Dropout Rate campaign campaign focus ekubeni i dropout rate ejonge into okuba i dropout rate lapha eMzantsi Afrika inkulu kakhulu kwaye bekufanele bayibe yinto esijongayo lena ke uba i dropout rate lapha eMzantsi Afrika benkulu kakhulu kwaye ke bazama ke ukwehlisa i dropout rate lapha eMzantsi Afrika ku-offerisha i programs ku-offerisha i support kwi students kobonalisa into baziziphi izinto education system lapha eSouth Africa ingazama ukuyenza ukuzama uncisana ke ne high school ne primary school learners so ke i zero dropout campaign izama ukunqanda lonto izama ubonisa i government into kuba angenza njani so ke makhe siye kubo sive into baba siphathele ndoni nabo.
Across the country, about 40% of all grade 1 learners will leave the schooling system before finishing grade 12.
The Zero Dropout campaign is a national campaign with the goal of halving the rate of dropout by 2030.
The latest data suggesting that learners from approximately 10% of households not return to school.
The vast majority of children still only going to school every second day or every second week, which means that they're missing out on a huge amount of teaching time. When we have disruptions to education like this, what happens to children?
Some estimates suggest that around 300,000 young people left the schooling system each year. Now, the COVID-19 school closures, together with the economic shocks of lockdown, have amplified the disruptions that typically lead to dropout.
A lot of learners were already struggling with their literacy skills. And what's going to happen is that they're more likely to fail because they have not been engaged for enough time in terms of the curriculum. And so once they start failing and they repeat in grade, they start to get demotivated and eventually they disengage from the schooling system and then they're more likely to drop out.
A dropout is often thought of as someone who is lazy or irresponsible and has no interest in school anyway. That is not what we have found.
Dropout has been something that has been normalized to such an extent that it's easy to cover it up with a pass rate and not to look at how many learners have actually started school and completed school.
Perhaps now, more than ever before, dropout is top of mind and it's being counted. It's being registered as a serious concern, and there are concerted efforts to re-engage learners.
How do you get teachers to become more interested and more observant to what's happening? And also, once somebody's dropped out, how do you get them back in again?
Many of our partners have found that going to find a learner, finding out what is the issue, what is the problem, and working with learners to re-engage them back into the school system is a process that can occur, but it takes a longer period of time. So investing our energy in when the learner is in front of us, are we doing everything we can to connect with them, to ensure that we are responding to their individual needs?
What is it that we need to do together to have a coordinated national response to preventing dropout in our country?
Siyayiva ke into ye-Zero Dropout campaign into yokuba ke inzima kakhulu i-dropout rate lapha eMzantsi Afrika kwaye ayiyonto efanele uba siyithathe kancinci njengento engathi into eqhelekileyo lena uba abantu abaninzi bayadropout ezikolweni kwaye ke le nto ye-dropout lena asiyonto iphelayo mhlawumbi sithi kwi-high school nakwi-primary school yinto lena eqhubekekayo nakwii-universities apho umntu aphele ebona into yokuba kaloku yenakho better prepared for i-university achuze ke ngoku into yokuba avese agrophe out esikolweni. So ke yiloo nto ke i-Zero Dropout campaign ifocus ekuloo nto izama ujonga nee-factors ezicontributayo kule nto ye-dropout rate. Sometimes bayazichaza ke into yokuba eyokuqala yile nto ofumaniseka kowenu uyi-first born and kudiphendwa kowenu into yokuba ibe nguwe mhlawumbi osapota ifemily. So umntu aphele yeka isikolo azama uhasilisha azama usapota ifemily yakhe. Abanye ke imeko yasemakhaya ayikhontle kakhulu kwaye kwe abanye ke baphela mhlawumbi yeka because of the fact that ababoni enough motivation kwalapha ekuhlaleni. So umntu uphele ngayo naleni nesidingo soba afunde because akaboni into engathi yenzeka ekuhlaleni kwakhe, so umntu aphele drop out. So ke zininzi ii-factors abazivezayo into yokuba ezicontributayo kwi-zero kwi-drop out rate lapha eMzantsi Afrika. So nawe ke namphulaphula ndiyacebisa into yokuba ukuzama uyojonga newebhusayithi yabo ubone imisebenzi abayenzayo nee-ideas abanazo zokuba bazame uyithoba le dropout rate lena because i-target yabo xa beyichaze into yokuba by 2023 bafuna uba i-dropout rate eMzantsi Afrika ibe yehle kakhulu kwaye no-government ezama ndlela zonke uzama uyiphelisa le dropout rate yalapha eMzantsi Afrika. So ngoku ke siyatshintsha kwenamphulaphuli sizawungena ngoku kwi-second segment yethu apho ke namhlanje siza kuva from a school teacher into kuba ke besinjani ukupreparisha I bekunjani from bona ukupreparisha le class of 2021 for exam kwaye ke sizama sawudlala ngoku I clip from a school teacher apho saze explainela sona into kuba bekunjani ke ngoku ukupreparisha I grade 12 for I trial exam.
Okay, ndo the hardest part ne ngotitsha abantwana baka 2021 abenza I matric. One of the challenging things last year khange bafunde. Bebengena bephuma esikolweni. So ufumanisa ke ngo this year we have to cover I content ka grade 11. Kube kukhona lena ka grade 12 I content. So into endinoyitsho into babane content gap. Because ngoku kufuneka sibatitshe I content ye 2 years ngonyaka oyi-1. So ngoku uyifumanisa bangabana bayapenika because abakwazi ulenza ixesha uyayibona ne because umsebenzi mninzi okokuqala and ke ngoku ufuneka besesikolweni all the time because umninzi umsebenzi ekufuneka siwukhavarishile. So yilaa nto ke yoba bebengekho esikolweni ixesha elininzi bavale ngomatsho most last year khange bakwazi bakhona esikolweni about 6 months koko behlele ekhayeni bafika ngo-October babe sebebhala i-control test khange baqhele ufunda last year uyayibona kukhona kahle kahle bona bafundiswayo kulo nyaka.
Your number one station, 89.7 FM. Log on to www.roadsmusicradio.co.za now.
So ke ngoku sifike kwisegment yethu yokugqibela yeshow apho ke sitshile into kuba ke ngoku sawuthetha neclass of 2021 ye-matriculants kuba kaloku i-dropout rate eSouth Africa inkulu kakhulu kwaye ke ayo nto sinoyithatha kancinci lena siba fanele uba simtrite lo nyaka ezi examinations abo as if yinto engafanele uba siyayi-pay enough attention kuyo because aloku abantu abanje besenditshila seqala ukuqisa le nto yoba ibingama-grade 11 anga. So ke ithetha loo nto le into yokuba bazawudinga lonke inkxaso from thina abantu balapha eMzantsi Afrika nokuba thina singenza njani nakuze sizame ukuncedisana nabo kwaye ke siyayazi into yokuba ke zibaluleke kanjani iJune exam kubo kuba kaloku abaninzi baba-aplaya ngazi kokwezi universities ba-aplaya ngeJune examination results zabo because abanye mhlawumbi baqhubanga kakuhle from u-grade 11. So ke ngusiyazi into abantu abaninzi into baba-aplaya basebenzisa eza metric June exam uapply for universities. So ke yenye ye problem ezinkulu ezo into yoba usenofumaniseka into yoba abantu abaninzi abaka-apply and application forms ezikolo zizawuvalwa ngoku. So ke kunyanzelekile umntu into yokuba azame ukhangela phana kwezi zikolo ajonge uba zivalwa nini ugqiba kwakhe aapply angalindi until next year xa seziphumile ii-results zakhe za next year ngona aqalayo ulinda angalindi kude kube njalo uba aapply xa sekuphume umalusi wakhe. So kungangcono into yobakwe wena ke uzame utshekisha ezo zinto ezo uaplay esikolweni ufumane isikolo. So ke yakha ujonge isikolo esikhuza abantu abaninzi ukhe ndathitha nabo especially matriculants yeke zachaza into yokuba zika-aplay esikolweni ezinye ziyachaza uba ziaplay kwisikolo esiyi-1 even though ke beyazi into yokuba and ke ilanti i-risk kakhulu yoaplay kwisikolo esiyi-1 because ke unakho ukuzitetha kwelo cala lokuba kuthi ungabofaka onke amaqanda akho kwibhasketi i-1. So ke sisitsho ke nakuwe wena umntu wenza imetriki nawe wena mntu ubuthathe igap year into yoba khawuaplaye kwamsinya ujonge ube enzela uba ube nazo option enzela into yoba next year ungastruglishi in terms of ukhangela isikolo. So uzama uaplaye kwangoku wena and also enye into efana ndizama uyichaza yona mphulaphu into yokuba i-NSFAS application since silapha ku-October azikaphumi. Azikaphumi i-NSFAS application but wena uzohlala umane ujonga phaa kwiwebsayithi yabo ke ka-NSFAS uzawuva from bona xa seziphumile then uqale ungaaplaya for ezo application ezo. But obviously lapha ekuhambeni kwe-show zethu sizaba nayo ke ngoku ishow ezawufokasa ooshow kwinto yokuba ungaaplaya njani for NSFAS neziphi izinto ofana uzawavoyide kwaye neziphi izinto ezidingekayo xa uaplaya for NSFAS. So ke zezo zinto ezo. So ke nje babe sensitive ke mphulaphu into yoba namhlanje sithetha ne-class of 2021 imatric student kuba kaloku last week lena ye-trial exam kwaye ke njenge last week lena kufuneka sibanqonele intlahla kaloku sive from bona into yoba bezinjani ezi-matric trial exam bebezibhala because kaloku khange bafumane ixesha elininzi lokufunda, khange bafumane ixesha elininzi loba bapreperishe, kwaye ke zininzi izinto ezenzekileyo kulo nyaka kuba siyaphinde sabuyisana ne-lockdown yaloku apho ke besike saphinde sabuyela umva kwii-level zethu. Yiloo nto leyo iyaaffektha ngoku into yoba bangabhali i-trial ibangabhali i-June exam zabo. So ke ezinye zee-factors ezo, and also ke ngwezinye ke isikolo from le ndaba endisuka kuyo mna ndiye ndabona into yokuba kwa i-winter school lena khaba bakwazi uyigqiba abanye abafundi because ke beke kwabuya ii-levels. So ke zezo zinto ezo siyithetha ngazo into yoba zii-factors zininzi ezicontributayo, kwaye yiloo nto ke bendisithi ke ingathi kuyawuzama into yoba sizama ubancedisana nabo ngamandla kakhulu siyibone into yoba baqhube njani. But ke before sithethe ngezo nto zinjalo makhe sibe from bona into yokuba baqhube njani nanke ezi-trial exam.
Good day, my name is Tenatsuku Nicole Usike. I am 18 years old and I'm in my final year of high school at Littleton Manor High School.
My name is Milamzi Makaluza. I am from Port Elizabeth, currently doing grade 12 in Morningside High School.
So can you describe how you first felt when you heard the news that you were not going to write your June exams?
At first, I was so happy because like, that was less pressure, you know, like, and then as time went by, I saw this and I felt it as a disadvantage because we were not used to writing a full scale matriculant exams, and when the trials were approaching, there was a lot of anxiety and pressure, and it was bad, I feel, in preparation.
So how did you guys prepare for the trial exams?
What helped me was that I attended winter and autumn classes that were free and was provided by the government to help us. And also, in preparation of trials, I actually used my past papers.
Since we know about these mobile apps, for grade 10 to 12, they have different subjectives. You just search mobile app mathematics, and then it will appear there, and then you click download. While you click download, there are some of that thing that apps that related to these ones.
Options.
So those can be also like other subjects that we want, and then we download them in a row.
In preparation for my trial exams, I started writing down notes 2 months before we started writing. And that really helped me to stay focused because I found that studying 7 months before you start writing really doesn't help.
How would you describe your experience writing the exams?
My experience at prelims was that they were not as difficult as they were made out to be because I had people from past matric years telling me that they're going to be so difficult.
With all these challenges that we're facing the South African education sector with regards to COVID and the change in the school calendar, how do you think you have performed?
There were times where I got too tired to study, but I did study. There were times where I did not get enough sleep because I tried to study. But overall, I think I did well. I hope I did well.
So even though I did not write my June exam in a full scale paper, I'm okay now. Like it was not as much of a big disadvantage as I thought. I actually wrote my papers pretty well.
Siyeva ke into yoba zithini i-matric student apho kwezi zitsho into kuba zona noko ziye zapreperisha kahle, kwaye ke nootishala bazamile ngamandla onke into yoba bancedisane nabo, kwaye ke ii-preparations zabo for i-exam zihambe ehlobo, kwaye ke banethemba into yokuba benze ngokwaneleyo ukuze baqhube kakuhle. Kwaye ke siyabona nokuba banazo ne-app abanye bayazichaza noba kukhona ne-mobile apps okwazi usebenzisa offline xa ufuna ufunda ezi ofarisha zesikolo abaxelwa nangootishala. Nootishala ezi mobile app bayazisebenzisa ukuzama ukuncedisana nabo. So ke zizinto abasicacisela zona ezo zokuba ke noko banethemba lokuba noko i-trial exam ziliqhalasinalo thina ngabo, noko masibe sibukhululeka because bona ingathi bayabona into yokuba bebereadi. Kwaye kwale nto bangakha babhale kaloku i-June exam uthi loo nto leyo batsho abanye bathi bancedile because baneke ixesha laka elininzi lokuba bapreperishe kwaye khoza lobo befila nervous abanye. So ke loo nto leyo ithi ke iyabanceda kakhulu loo nto leyo. So ke yinto entle le nto, yinto entle leyo kaloku uba lo besinexhala lokuba sicinga into yokuba le COVID lena imoshe kakhulu kubo, but abanye ke banethemba lokuba noko bendifunde eli hlobo kwaye ngofunda eli hlobo kwam notishala wandinceda eli hlobo, kwaye ngonceda kwakhe eli hlobo kwaphumelela izinto ezinje, kwaye ke ndibhale i-exam mna ndinevision enje kwaye ndisendikwi-state of mind esi-right because ke siyazi into yoba ii-exam ezi noba umngakanani na akukho lula into yokuba uzibhale, especially xa unova into yoba awuqhubanga kakuhle. Loo nto iyakwazi udameja wena mntu ubhala ezi exam. So ke batsho ke nabo into yokuba nobona baqhube ngeli hlobo kwaye bayancoma into yokuba noko akufani nakuqala. So ke sigqibile ke ishow yithele hlobo into yoba sizive ke i-matric student baziqhube njani, kwaye ndisithi ke nakwemzali, ndisithi nakwekebhuti, ndisithi nakwekamalume cause nizame noko uncedisana nani phofu university student ndikha nizame noko uba ngathi niyasondela kwezi matric student nizame ucebisa into yokuba nina nenza njani senilapha iyunivesithi nenza njani na ukuze nipase u-grade 12 wenu kakuhle. So ke ndicela loo nto nakuni bazali, nakuni nizame noko ndibangenelele ebomini babo, nizame ubabonisa indlela cause le nyanga sizayo kuyo izawube ibaluleke kakhulu kubo ngoku. Njena bezawugqiba ngoku ubhala i-trial exam izawubaluleka kakhulu le nyanga iyotsho ekupheleni kwa-October bazawubhala khona i-final examinations zabo. So ke nditsho ke nakuni ke university student ithi ke bawuwena uka nditsho nakuni ke matric student if wena uka-apply esikolweni khawuzama uaplaya ngoku because ngoku ii-choices zeyunivesithi ezi onozichuza ziye zicutheka ngocutheka nje kuba zihamba iintsuku. So that khawuzama uaplay nawe university, khawuzama uaplay nawe matric student ungekaphelelwa lixesha ungalinda next year. From thina bantu benziwa sifundisane sithi kuni sicela nihlale nani, nihlale nathi ze ningalibali into kuba kaloku from 11 to 12 on every Saturday sabe senza le show asifundisana apho sikuyabe sithela ke ne-university students siphinde sithele ne-high school students sizama nokuhlobo loba kungancediswana njani na kuze kubhekwe phambili. But ke from thina sifike ekupheleni kweshow yethu ngoku sithi ke zenihlale kakuhle, zenisale kakuhle, nibe nomgqibelo omnandi.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Sun.
A show dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.